studio.
Hey babu,
Talent Dios,
unambiwa kama kawaida kama kawa, wakunitaga wizi boy wa ukweli. We jamaa, apigia hapa wizi boy wa njeri.
Kumbindi on the mix.
Wizi Umarekani mwingi. Ukikaona tu ni katoto, ila tabia zake nyingi changamoto. We kwenye baridi ananipa joto, hata kivitu baridi wapeleka moto. Nilitaka ni akantusa, we wakunipenda nikakusa, we ukaja we ukanikusha, moja moja kwangu kadondosha. Singida Dodoma, 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 Singida Dodoma. Simba kakubali lakini mbuzi amegoma. We jamani masela noma. Noma kama noma cheki. Simba kakubali lakini mbuzi amegoma. Twende Singida Dodoma. Dodoma, 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 Singida Dodoma. Dodoma, 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 Singida Dodoma. Dodoma, 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 Singida Dodoma. Dodoma, Dodoma. We jamani mademu wabagala wakisugu wakisigino. Mabega temeke na kitumbu wakipokino. Mademu wailala sugu akisigino, mabega temeke na kitumbu akipoto. Oya chula sugu akisigino, sugu akisigino, sugu akisigino. Chezesha kiuno chula sugu akisigino, sugu akisigino, sugu akisigino. Chezesha kiuno. Kwa nini uniuzie wakati umepewa bure? Kwa nini uniuzie wakati umepewa? Wananku, we jamani baby situ mina uri chukua jombo mitaripa. Usiogope fanya chap, chukua jombo mitaripa. We jamani utanikuta kure kure chukua jombo mitaripa. Mimweza koni mejipanga ni mejikoki chukua jombo. Wanamwita mtawijombo.